Talata jeegon lewru juillet hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso e goo yannde joyi e mintaaji capanɗe tati habaruuji studio kala ngu e fulfulde ɗimin Aly Ñalli Abdoul Moune yettinta e moon. Sembe habaruuji meɗen hannden haalan dow puɗɗol tewtewru Bervé ɗo enɗen ni nder kappa kuula reedu leydi Niger ɗo enɗen mi faande nde en daari nokkuuje tewtewru 3 e 8 kan en ngoni ko gaɗa nder leydi Niger di enɗen. En kala ndu ni fa hannden dow ɓeydol ceede ñamri nder luuɓe leydi Niger ɗo enɗen ni ngam hannden nde en daari ni ceede ñamri di enɗen ni ɓeydo rakke seɗɗa ɗerol habaru sima haaliri ɗum. Yewtere pinndinol meɗen studio kala ngu hannden haalan dow garki ñawto eto cellal rewɓe ɗo enɗen ni nder loctoreoji département Sayel région Tilbéri. Hitaande hikka de enɗen ni tefooɓe tewtewru ɗerol Bervé du enɗen ni no ujunaaji 150 noon ɗo enɗen nder leydi Niger de en daari du fa hannde nder maɓɓe ɗon tawa sukaaɓe rewɓe 76 subaka o du ni fa hannden tewtewru du enɗen fuɗɗa nder kappa kuula reedu leydi Niger. Hanno min keɓir habaru o enɗen ni he ANP fedde leydi Niger ko koore habaru ɗo enɗen nder leydi meɗen nder tewtewru du du ni fa hannden ko hitaane hikka de enɗen ni miccintinen himɓe du ni fa hannden ko hitaane hikka de enɗen ni himɓe 15 kan en ngon tefooɓe Bervé o enɗen ni dow innde ko hitaane hikka de enɗen ni de en daari hawjiiɓe gaɗol tewtewru Bervé du enɗen ni nder leydi meɗen durwude ko watta to guyka fuu waɗu nder tewtewru du enɗen laabi du ni fa hannden cingama ko watta fooɗude hakkillo himɓe ɓe enɗen ni he haalude du fa hannden ko jukkol no woodi ko nanngaɗo fuu waɗante nani ko Alaji Oumarou ardiɗo huuro tewtewru jury 69 ɗo enɗen ni CG5 nder huɓere ñameede enɗen ni wi'i ko Nafis Adama waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Hitaande hikka nde Sarusi kawjiɗo filla tewtere ndu muuyi waddude bayle ley mum ɗo nder ñameyi ɗereji tewtere ɗin fuu ndesa kana nder commissariaji policiji ɗo CG5 ɗereji amin tewtere ɗum min koƴana ɗuna commissaria policiji mo yantala on ɗum duna yeeso ardiɗo Sarusi kawjiɗo jandeji hakkundeji on noon. Caggal nde tewtere ndu hantoyi min gaddan ɗereji tewtugol ɗin resude hawtade e sukaɓe jangoɓe ɓe miɗen godi ƴeewoɓe amin waɗi wakkati no hawride amin min andiniɓe laabi koƴaɗi mintaji 15 warde mintaji 15 fuu min jaha nder cuuɗi ƴeewodi sakoyɓe ɗo gaɗa golleji maɓɓe. Dambugal CG5 ngal lekkolijo gaɗo tewtewru wala fuu lawol naddude e téléphone ɗo nde nangi dama emon du fuu no hotan wuro mu'en nde Allah yettama min keɓa iri majjum jina.
Tewtewru Bervé du enɗen ni hanno min kaaliri ɗum ni fuɗɗama subaka o enɗen ni nder kappa kuula reedu leydi Niger ɗo ndui fa hannde nder huɓere ñameede enɗen Asumane Aboubacar yewti do he natuɓe nder tewtewru Bervé du enɗen en kettino koɓɓe maɓɓe mbi ko firta ɗen ngal fulfulde.
Arandere ni min gaɗi binni redaction hoddanimi camɗe e cidde texte har redaction on en mi hooci ɗiɗaɓum on en kankanjum ɓuri hoyande ko ɗum cami nder redaction on ni woni har ko darta tegal lawru emma waɗude tewteru ilakkiya ɗum haalni min tomin gardu sallulaji amin min mi wardayi ɗum
mi tawi ƴamɗe gaɗaɗe to tewteru ɗon hoyi sanne mi sigilanake ɗum faa woɗi Allah wantawe mi heɓi saɗorma fuu woni heɓaka le mi waɗiri no woɗi.
Seede USN hano comité kawjiɗo filla darenade hakke janngoɓe lokol ɗo enɗen ni nder leydi Niger dalila puɗɗol tewtewru Bervé du ndin waddi ko comité o enɗen wattidaniade e gomnati leydi Niger ko watta gomnati durwa ko wattani fa hannden to guykale gaɗuder tewtewru du enɗen fa hannden du gomnati durwa yoɓude ceede janngoɓe ɗe joɓaka ɗe enɗen nani ko Amadou Hamani Mokhtar ardiɗo comité o enɗen ni wi ko Mokhtar Hamadou waddi firta ɗen ngal fulfulde.
Les candidats aux examens du BPC de la session
2021 tawtol kalkuru Bervé fuɗɗama hannde nde enɗa nder kero leydi fuu ɗum saabi fedde haw jelli janngoɓe hoƴƴi laawol haalude dow fii on enɗa goo kay miɗen gaɗa du'a u Allah hokku tefuɓɓe enɗa fuu sa a heɓa noonno nde kono miɗen gaɗa noddangal yaade ministre kaw jiiɗo jandeji hakkundeji on enɗa hakkille dow fii hono ko wurti dow ko tewtete ɗum enɗan ne woodi haalaji goɗɗi ko darto filla ceede ko sukaɓe janngoɓe yoɓete e ko sukaɓe janngoɓe e towɓe golle yoɓente to ɗum ɗon konna miɗen nodda ministre kaw jiɗo filla ko darto jande ekkitagol golle darna ɗum laawol hore leydi men Niger du enen jetta ɗum dow laabi ɗi hooƴi moƴƴintingol gurna ɓiɓɓe leydi no hani dowo fa woɗa heɓa himɓe ɗowtono talki laamoɗo leydi ndi tawe jeynari accama e nder leydi ndi
de tout faire pour freiner la corruption au Niger.
jeɗiyere sakitine lewru juin hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso e goo nder mum nida en daari ceede ñamri ɓeydake seɗɗa ɗo e nder nider luuɓe leydi Niger han ɗerol haboru sima sigila kawjiɗo filla ceede ñamri nder luuɓe ɗo e nder ni haaliri ɗum en kettino ko Fanta Chamsou waddi firtaɗen ngal fulfulde
sappo e jeena yaadi noga e tati lewru juin coggu ñamandeji waɗi ko ɓeydi seeɗa kalay ɗum du konno dartinani kamanaji kañum e mbayeri kano far gawri e maaro ittoytengo togon kay ceede muɗum en wonto wonno ɗum wonno ko sima sarusi kawjiɗo ƴewde luumo ñamri e leydi ndi haali ɗum duɓe mbi ko wawi latade kam waɗi ɗum woni hono ontugol keeri hakkude leydi Niger ɗe to e fawar jondu kondan cottol ñamriji dow ko yaafi ko wonno waɗi nder leydi ndi nokkuje kewɗe e dow no rawane so wona maaro ñamriji kori ɗiyenɗa fuu ceede mum no ƴeñuno sanne ele wawtu goto o endam far ɓiɓɓe leɗɗe kañum e li'orɗum du kanka hande nde ceede muɗum no gondi dow sanne hono lemuje muyteteɗɗe dow hemre buuɗi sappo enayi won ko ɓeydi far chou pomme kandu dow hemre buuɗi joyyi pompeterre du kondan dow hemre fuu biyeru woni ko ɓeydi far tamati ko watte li'o dow hemre buuɗi nayi woni ko ɓeydi rawane ele wawtu goto mo gonɗe o endan keerol kulle indaɗɗe fuu tawama ceede muɗum ɓeydeke sanne
e natol ndungu hikka guudu ni fa hannde maire keso huɓeere dow gonduci o enden ni haɗi yimɓe awader ɓaale mumen toɓe awdu fa hannde nder nokkuje etaɗe gaɗa kare kare ɗum du ni fa hannden ngal renude cellal himɓe e fa hannden ko watte du fa hannden de nako heɓo nder cekantarare ɗe enden waddi ko maire o enden adi lawol gol enen ni ko Boubacar Maki Goudou maire dow gonduci o enden ni wi ko Abdoulaziz ɗon yumma waddi firtaɗen ngal fulfulde
min cayira mutane kama yanzu
min canni nimɓe e wiide hano jon o seni neɗɗo sonni nokkure muɗum ko nde wartira kare famana ɗum illu sonni ɗum wona nokkumu noon kadendan nden ne lawol fuu wala e jomum wiide gam coɗɗo o ñiɓayi no awan goɗɗum nder nokku makko nane nimɓe ñiɓi gara awa gawri hadde mum'en ma dow lawol lawol fuu wala le majji neɗɗo fuu awɗo nder ɗon gawri min ɗo fandi amin cenni e wiide nimɓe tawaɓe nder gallure nden gam cellal ɓalli nimɓe e ndenako mum'en o hoore mum aɗa wawi awde gawri ɗon faa mawna goɗɗo no wawi nadde leyɗon suuɗa adene anda fuu ko jomum watte ɗum ɗon min kaɗiɗu woɗi min pammini nimɓe du illu away nden ne toɓe gaɗoyɗi e yiide gacceji amin yaade yeeso min accata ganna fakka neɗɗo goto wara torra jama'are
e ci hakkille jama'a bay kamata ba
lawol agades dirkuma dama yaade dirku fa hannde ni de en darino e faseede himɓe du ni fa hannde gonno garno pasito lawol gol enden no tetta jawdi himɓe dow lawol gol enden ni hanano maire bilma o enden haali ɗum o wi du ni fa hannden ko nokkure kange jaado to enden du kandu fa hannde no hulkini sanne gam ñalowma waɗemo goɗɗo waraka to enden ni ko abari gauchi mayna maire bilma o enden ni wi ko Moussa Mamman waddi firtaɗen ngal fulfulde
to
torre on ɓuuri hewde sanne ni woni dow lawol ƴowol dirku warde agades kañum e madama war dirku de to ɗum ɓuuri ɗuɗde sanne jaatini woni dow to kange on wasete jaado ɗon endan woni kanka e watta ñalawma goto ananayyi wi e gacce gon waɗi ton en ɓuuri hewde du konna fuu ɗum warodiran ni non himɓe jiyaɓe leydi kawar no woni ɗon kano en hoɓɓe kañum en ɓuuri ɗuɗde ɗon jonnon feyse goɗɗo warama ɗon ɓe garta ɓe kolla hoore himɓeji gon kam warɗon enen juuɗe mumen ɓoole somi jii goɗɗo heeɓi kange muɗum ɓe jaaɓe keso woni dow lawol ɓe mbiya seyde hokkiɓe ceede koɓe jofa ɗum woodi du konna baato kange o waseteɗo e hoore muɗum eɓe kippito himɓe ɓen endan eɓe tete
jawdi du site de l'or.
Tati lewru juin hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso e goo nder hippitere waɗani to enden ni duhumbara commune gaabi région maraɗi ɗo enden neɗɗo goto warama himɓe tatu du fa hannden barminama nder hippitere de enden ni himɓe du fa hannden dillidi jawdi sire de enden anono aɗo jariri maire gaabi o enden ni haali ɗum nani ko wi ko Mohamed Mamman waddi firtaɗen ngal fulfulde
samedi le 3 vers
asawe bittiɗo tati juin fa nder yamde sappo e goho jemma noon wuuro duhumbara ɓiɓɓe bonɓe kippiti ɗum dillidi e dabbaji wuuro ngo fuu ɗam mawɗan keɓaɗan ɗan woni ɓe mbari neɗɗo goto e tato mbarminama sanne nde hippitere du juwi min sanne gam ko laati compagnie sogueji on kiloji mum tati noon e wuuro duhumbara ko hippitere nde waɗa amma sogueji ɗin keɓayi lawol tetude dabbaji ɗin gam wuuro gon tawa kena dow keero illu ɓe naati nigéria to fuu keɓol mabɓe no tiɗani min nde miɗen ɗon koƴƴa laabi ko hatta tawi ɓiɓɓe wuuro ɓen keɓi ndemi nokkuji mumen
de travailler la terre
tokkiroɓe beddol agades yaade cironi hannde nde en daari no he woytade sanne gam beddolgol enden ni nde en daarigol fuugol boni himɓe du fa hannde no torrodol maggol ɗum du saabi ko himɓe no gattadade yaade he ardiɓe hawju leydi ɓe enden ni ko watta beddolgol enden ni moƴƴinama nani ko Abdourahmane Aboubacar aw ƴowo loore noon tokkowo lawol gol enden wi ko Ahmed e Fela waddi firtaɗen ngal fulfulde
shekara goma sha fudu ina tuki tsakani
dubi an sappa ina mi da auke lore hakkunde arleti kiro e agades arande fulabi amin din boda di fudi tankaje ndiyan wodi du goruji no ko tajidi wakati gon awaran der jemma don pinere ma fusa neddo war daro nani du bibbe bombe no don do ngabi bombe mo bodaka taw lore neddo no bonni be teta neddo ko jogi enimbe be hoji be fu dem mun lawangol der jemma ni fasate amma hande wala jemma wala nyaloma
dari barana kon lokci ana itari
yewtere pindulol meɗen ni ko waɗete dow ɓurna rewɓe hannden ni haalando garki rewɓe to enɗen ni ñawtu he etta cellal mu e nder loctoroje département sa région Tilbury miccintinen himɓe du ni ko illa hitaane duuɓi ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum joɗɗini laabi denako e wartirde hakkillo fukkigo nder cekkantararde enɗa en kettino yewtere Soumana Amadou e docteur Tembo Bibata ardiɗo loctorore sayde enɗen ko firta ɗenngal fulfulde
ɗo en say loctorore mawne muɗum hawja kina ɓurtuɗe sappo e jeego dewoni sappo e jeeɗiɗi ɗaɓɓere loktoroje pamare chappanɗe tati e nayi nder majje ɗiɗi maɓɓama ngam Allah e raffi denako loktorore tapuwa e loktorore wayre suldu meɗen godi du to himɓe perete no ɗonno
golle
rewɓe no ngara loktoroje ɗo enɗan ngam batte ettude deeɗi muɗum en naadu fa hande en wadde sukaɓe muɗum tufe na
rewɓe no gara loktorore amma hana nonno ɗum yiɗiri emin kollitaɓe illa jomum adi reedu wara eto reedu muɗum wara du kaden rima loktorore gaɗa muɗum wadda suka on en heɓa tufe keddin kure ɗen en fuu e dow balla hooreɓe département e commune e laamiɓe fina tawa kanni woni emin gaɗana rewɓe ɓe pirtol ko e kamɓe garta loktorore
ɗumen wonno haɗa rewɓe enɗan warde loktorore
no wodi rewɓe ɓe garta loktorore law ɗum du ko waddi ɗum saaroɓe maɓɓe kan faddotoɓe wuro waɗanaɓe safaare ɓaleɓe de gasey sey ɓe gadda ɗum loktorore fadde jomum ado e loktorore famarde yaare mawne no neɓay sanne faabade rewɓe ɓe en no tiiɗi sanne kaden du no wodi celi beeli diyam ko faddoto jahangal ma waɗɗagol motoje haɗama nder leydi ndi enda Allah e raffi denako se hana mota loktorore mawne yahi ado e jomum nder loktorore famarde fadde muɗum waddede hôpital mawɗo tawam ɓooyi ɗum du woni caɗale ɗen
c'est un problème
noyi wonno ko ƴirton teddede rewɓe wonduɓe deeɗi ɓe enda se gari ɗo
hanne loktoroje ɗe en fuu no wodi safareji keccorɗi Allah e projet bi'eteɗo KFW kan hokkata loktoroje ɗe en ceede ko gollirta joni misali de debbo rimi jam e jam nder juuɗe loktoroɓe ɗum hokkan ujunaje ɗiɗi kerol ko yoɓan taki fuu projet o en kan yoɓata ɗum e ceede ɗede min codata safareji min joɓa gollanayɓe men de rewɓe sawɓe e woduɓe gatawere kocol mum loktorore yaare detu kan e safare mum fuu yoɓantake baafu
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguɗo non kokkol habaruji meɗen timmata sey jangomo Allah yaari
yalli mawnan debbo hannde ni mi hooci aadi warde gollirde maɗa kan tan mi yewtamma
Nafisa am de a jaɓɓama nder bureau am
imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude
ahe hoore maɗa andine yonay ba mi haalana ne
mawnan debbo imi annini on ngala oɗon pijira laabi joƴƴinaaɗi kisinoji himɓe raaɓu ñaw coronavirus gu dena
ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi min he koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi
mi faami jonkan naane ma komin ngari natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min natoa mi waɗi sa'a mi ado e sumode an no nder sakuru am nden gattimi nden ko gari mi yeerede en
a wi'i gartitol ɗiɗaɓol gol ñaw coronavirus gu wala fuu ko waddi ɗum sayye baare himɓe wakkati fuu miɗo haalane jogoɗa mangako ma deni a naati nder himɓe gatta cumre ma taw wattu yeebaare jogoɗen mangako amin denen ko emen ngam keɓen denen woɓɓe ɗo
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger